bizibu byoli mwena kujoyitamu tewalya kwenkanya era bambyo kyebuuza nnyo nti ku nsi Allah kyakuliza ki kabaali banno baakufiisana buli kizibu ekijja kikumega so ni bugambo dde mukyala ekibanja kyammwe baakitunda dda kati bambi owulira okooye kuba ne Katonda omanyiya kukyawa kuba jjuzi wano jumeewedde bwe wali ku muzikiti wabbirwa engatto naye nkugamba nti nedda abatya Katonda tebawangulwa baba bakumwa ekiseera kyonna ennaku yaabwe efuuka obuwanguzi embeere kalubirizo bwa bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya nti abbe kyusa kyusa ogaggawale towanika yenka yasobola towanika kale mwambeera towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze segola bannalowoozanga nnyo nto bandi bancya mu kyalo n'engeri gye nnali mu Kampala nti temwalimu wa luganda lwange bagundi amaanyi ganzibwamu nga ne yaliyo ow'okukyalo kyaffe bwe yaddeko okulya kulisimansi teyaddayo ekibuga kya mokya mulinde neebuuza kasumba ekinzimbyako ennaku akayumba wabulamu byonna saava ku Katonda neera lwakya nange n'ennumba tebankugamba nti towanika ebizibu by'olina si byebisemba banje ennaku beebaddeka byanga kati ennaku zino baliisa buti embeere kalubirizo bwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya nti abbe kyusa kyusa ogaggawale towanika yenka yasobola towanika kale mwambeera towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze noyonooli fenna ebizibu byaffe bifaanagana n'ekyo tuyina okufuna kukkiriza ti kyonna kyekiri kijja kuggwa oba kityo oba kitya kubanga tewali kitandika ne kitakoma kuba nadduka ekiddako kuyimirira eyo nno y'ensonga lwaki obwavu n'ennaku by'oyitamu bijja kuggwa enkyogaggawale naawe osituka otuwa obujulizi embeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya nti abbe kyusa kyusa ogaggawale towanika yenka yasobola towanika kale mwambeera towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze ono gwe mulaba ye nze eyalinga abonaabona naye kati nnatereeramu Katonda yankwatirako ebizibu ebyaliwo byaggwawo obulamu bwange bwadda bujja era ku nsi teri kinkanga Katonda wange wambeera kumpi ennyumba jja kuzimba ennene n'emmotoka nvulumule abaana bange basome mu linnya lya Katonda Alwa embeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya nti abbe kyusa kyusa ogaggawale yenka yasobola kale mwambeera towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze